Manu Nikoli, Nigorada Nama, Nigorada Nama, Baru Nikoli, Nigorada Nama, Nigorada Nama, Baru Nikoli, Nigorada Nama, Nigorada Nama, Baru Nikoli, Nigorada Nama, Nigorada Nama, Usingo, Bana Suli Rombo Se, Suli Rombo Se, Usingo, Bana Suli Rombo Se.
Niko jaba na mama, tuko zile za Yaman. Woki kaza sana ntazusha, saichik pia nazusha. Na mange uswate kipusa, na kifisi ntakiva. Kuna smata na kivan, amebeba Taliban. Anataka kuniban, anataka tuma fans.
Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Usingo bwana suli rombose, suli rombose, Usingo bwana suli rombose, suli rombose. Mtami uchoka siku fitina, wa mother wako rada wako fitina. Seti nini mina dai iyo itina, babo luenji ya meza ama kitina. Zitoke ukitoka ama vipi ma, siform ni maodi ya marasta man. Soguli wa mori suta cheesy man, mbae kidevu uyu mblei na ma. Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Baru Nikoli, Nigorada nama, Nigorada nama, Usingo bwana suli rombose, suli rombose, Usingo bwana suli rombose, suli rombose.
Rombose, rombose, tuende chini one slow. Siko fiti mama, niko make raiko. We inoma mama, utoe adi jasho. Usingowe bana, meni mtumbako. Ya kufuata toka home, adi dunda. Hata kama bana na mbolini munda. Utapanda punda, sina uba. Mashaketo apa, siyo runda.